Halloween. Yeah,
I look, I
set the Emirates fame record.
I see you, I see you.
Yeah, DJ Bora, I see you. King Tola, I see you. Yeah, Aurenza, I see you. Yeah, Mr. V, I see you.
Stand on good.
Lam, pambo lwam, baby wam Kobona nje unqumo lwakho ndiyo nwaba Andikwazi nokulala ebusuku zinkumbulo Sithandwa sam, uqala kwethu dibana Ndandingakholelwa, ndandiqala ubona indoni yamanzi Isiphalaphala sihle njengawe Andixoki, andidlali, andithethiswa sisithukuthezi Zokuthanda ude ungayiqondi noba luthando kanye yintoni Ufune ubethwa ngumoya na kulo moya ndibe ndikuhoya ngesihoyo O atyusi babe bendibuza mtshanam awutyanga ungayiboni Naxa ndiyazi mhlophe ukuba uthando lwethu alunqengwanga
Ngubambo lwam, oh sithandwa sam You already know, ndiyakuthanda mna Mamantwana bam, nguwe ndifuna bawutsu Senhlizweni yami, wena
sithandwa sam Nonusa wam, usisiqalo usisiphetho enzulwini bomini bam Ndifuna sibambelele noba kunzima ebomini bethu Kudala ndihamba ndizula kodwa ke kofana nawe Kudala ndihamba ndizula kodwa kufike wena ebomini bam Ndicela unyamezele ungadinwa ndim Ndicela ukubambelele ungasuki kum Ngoba indlela endikuthanda ngayo ayichazeki kum Yo, ububomi ulukhanyo ebomini bam Usisiqalo usisiphetho kwinzulu yenhliziyo yam Oh, ndiyakuthanda ngoduso yam Eish
Dalile ndwana yam. Ai chonga.
Ai chonga.